Professor Kage.
Gambala bambewala, jangwe no jendi te wakwe fasa.